spoken.
Hear me, Safi.
Yeah, you know. He say he want bad, he want bougie, he come mad, he want juice.
Antaka ule mbad, kaleka cheesy, and diamonds ya mejitambu anataka mimi.
He say he want bad, he want bougie, he come mad, he want juice.
Antaka ule mbad, kaleka cheesy, and diamonds ya mejitambu anataka mimi. Ansema antaka juicy juicy, antaka manzi buji, antaka kama mimi junajwa zungusha buti. Dema mejitambu ati msupa na graffiti, na vile me describe na jotu anataja mimi.
Kidibidi anipe, anasema everyday, na ila tele designer wezi taka mwingine. Pretty girl with the tight up skirt, tell me now can you make it work.
Niko shwani type yangu jwa metaja party girl. Denge kisirani msupa neza pigana Taliban. Toto kitu fine love kwa bedi magician. Neza mpatia hadaran kwa nina ugopa kitu gun.
He say he want bad, he want bougie, he come mad, he want juice.
Antaka ule mbad, kaleka cheesy, and diamonds ya mejitambua nataka mimi.
He say he want bad, he want bougie, he come mad, he want juice.
Antaka ule mbad, kaleka cheesy, and diamonds ya mejitambua nataka mimi. Utafuta sana manzi mgenge ndo umi umenipata. Niambia chenye unataka, ntingishe kama bata. You get on your protection, my boost ya zicho marada. But look una sura, woki ni check you tanifata. Niambia vile unapenda, ukitaka npeleke mos mos. Misi ya zikutenda, niko hapa kukupatia overdose. Sema umekubali, nko ready ya molo is on toss. Umepata celebrity, tuenda nikupatia show.
The man say, ooh babe, dona niitaga. Lokitoso najua vile miukusaga. Duru kwa ploti wataleta mavisanga. Nidonda daju ya vile mihumada.
He want bad, he want bougie, he come mad, he want juice. Antaka ule mbad, kaleka cheesy, and diamonds ya mejitambu anataka mimi.
He say he want bad, he want bougie, he come mad, he want juice.
Antaka ule mbad, kaleka cheesy, and diamonds ya mejitambu anataka mimi.
Tesla, tuwasho vile sikufanya.
Checheki vile tunawachanganya.
Tesla, tuwasho vile sikufanya.
Checheki vile tunawachanganya.
Spoken.